much wonder.
Ni mzili tena.
Na si I see AZ Cocktail TNT.
Nimi lisi nipige kidogo, nikiteremka mnye mdogo mdogo. Na nitazame kisogo kisogo, nimuimbie raba na my sorrow. Nimi lisi nipige kidogo, nikiteremka mnye mdogo mdogo. Na nitazame kisogo kisogo, nimuimbie raba na my sorrow.
Alinipenda walipo nionea, akanijali nilipo kosea. Kanita mwana walipo nitupa, kanipa mapenzi nilipo lilia. Kwake sasa ni menji sanjili, niwe wake tena kamili. Misitaki fujwe mzili, maisha nimepata nchalari. Sisiri na siutani, muna musu shetani. Tukifika kwa mbinguni, mutaona chamte makuni.
Nimilisi nipike kidogo, nikiteremka mnye mdogo mdogo. Na nitazame kisogo kisogo, nimuimbie raba na my sorrow. Nimilisi nipike kidogo, nikiteremka mnye mdogo mdogo. Na nitazame kisogo kisogo, nimuimbie raba na my sorrow.
Niache ni msifu, juni ye mpenzi. Tena ni mzazi, na bado ni mwokozi. Tangu hapo zamani, siku wana amani. Nikateswa na wengi, shuleni ya msingi. Wangu mteremezi, naomba usaidizi. Wako we mpenzi, nisijitie kitanzi.
Nimilisi nipike kidogo, nikiteremka mnye mdogo mdogo. Na nitazame kisogo kisogo, nimuimbie raba na my sorrow. Nimilisi nipike kidogo, nikiteremka mnye mdogo mdogo. Na nitazame kisogo kisogo, nimuimbie raba na my sorrow.
Ibilisi simpige kidogo, mpige makofi hadi za kisogo. Teremka church tu mdogo mdogo, umuimbie God is song juu yeye ndiye sonko. Awata cheka ati wewe ni msela, sabuka Juliani mzee ya una hela. Una na kila kenja sakramenti kanisani ushamega. Show za kishuwa ndiyo zako unapiga. No tent, no more rent, kwanza za kija kuspend. Kwa KGOD, real estate usha invest. Heaven ndiyo country na God ndiyo head of state.
Heaven ndiyo country na God ndiyo head of state.
Nimilisi nipike kidogo, nikiteremka mnye mdogo mdogo. Na nitazame kisogo kisogo, nimuimbie raba na my sorrow. Nimilisi nipike kidogo, nikiteremka mnye mdogo mdogo. Na nitazame kisogo kisogo, nimuimbie raba na my sorrow.